bahamba benkuluma, bahamba benkuluma, bahamba benkuluma, bethi mina ngilale ekhaya, bahamba benkuluma, bahamba benkuluma, bahamba benkuluma, bahamba benkuluma.
Yeah, shit. We sign up. Why I say?